He tupu pua o ukia I wake au I te tihi o pirongia I nā hei toronga whakaruru hau mō nā ki tōku tau a whirotanga anā te ngoto oto Nā ngā whai o nā umaki, hai a rika rika amau, ngā tautari amau, ngā kawa o kupu ke maunga, ngā tau ngā tuku iho. Hoki ake nei au ki tōku aua koi ora me ona pikonga he kura tangihia o te mā tā muri. E whakawhiti atu ai I te kōpū Mania o kiri kiri roa me o nā mā rakai te ngā wha whakatupu ake o te whenua mō mona hei kawe ki ngā rua wā hia te huinga o te tangata Ara te pai hau mako hei oki oki ngā mō taku upoko hei tirohanga tumā raro I ngā huha o tau piri kei reira rā kei te oroko hanganga o te tangata Wāhia te tūngaroa o te whare, te whakaputanga mō, te kingi.